Agasore katira ririe katarongori mumi sinje muri Bugari cyangwa muri Ferrari nyeretse ukundi nizeye urwongo ukunda sinaniwe kukwirariraho mere nka rubanda urukundo ukunda nirwo Sinaniwe kukwirariraho mere nka rubanda urukundo ukunda nirwo ruhisha ibanga wiyeretse ukundi ngo ntwaze imbago z'ubuzima urukundo ngukunda n'ubutunzi budasaza niyo nasaza nirwasaza Ngo ntwaze imbago z'ubuzima